Sifahamu kwa nini na kupenda sana.
Because of the things you do for me, but I know I'll be there for you, my love.
Unaweza kunisaidia, unaweza kuniambia, nasemaje, sijui,
sijui.
So come on, let's stay like this. The Lord will be there for you and me, and for sure I'll never leave you, my baby, yeah. Only when you promise that you'll be there for me, and I'll be there for you, my baby, Elena.
Elena, nakupenda sana. Wewe ni baby yangu, ninafurahia sana kukujua. Nataka nini wewe? Elena, wewe ni rafiki yangu, niwe mke wangu. Elena, nakupenda sana. Nataka nini wewe? Elena, nakupenda sana. Wewe ni baby yangu, ninafurahia sana kukujua. Nataka nini wewe?
Jola kidogo. Sikia, unataka nini? Nafahamu siko salangu kukupenda. I'm expressing the way I feel about you. You know that I love you, Elena, be my lover, my lover. Unaweza kunisaidia, unaweza kuniambia, nasemaje, sijui,
sijui.
Unaweza kunisaidia, unaweza kuniambia, nasemaje, sijui,
sijui,
sijui.
Elena, nakupenda sana. Wewe ni baby yangu, ninafurahia sana kukujua. Unataka nini wewe? Elena, wewe ni rafiki yangu, niwe mke wangu. Elena, nakupenda sana.
Unataka nini wewe?
Elena, nakupenda sana. Wewe ni baby yangu, ninafurahia sana kukujua.